All Stars Music Entertainment. D. Check. Mafia. Your moolah.
No need for the intro.
Let's go. Yo. Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako, also me, my God. Kazuma ngele samo, also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Siniko neka also you, my guy. Kasumangene samo also you, my guy. Yo, met her panovera moka kudia hungry land. Kafiki lapo ela like a gelo looking fine. Kapepa digiti no nipasa no na fidgeti. Nice to meet you nzambo tuma not forgetting ya titi. Days go by na kubondi kambufika. My sleepover can invest a manoni ngati chika. Kukiche ni konse na kubedi kazi wopika. Kaka kamba I need a favor you have received ya fika. Ine dumbwi na kwela mulafu. Apart from my half, you my better half. Mumutu ni Neymar, ni magula Brazilian. Wanilangiza your true colors, chameleon. Aniuza if you sleep ile kanigone. Nge na dekapo ba matha wole kanibaone. Alinai we saziba titiziba na nane niziba tsuziba tsaziba titiziba na pati. Ine na dabwa kasti kutia kumozi. Nene ni wanga kasti kutia kumozi. Mama tigawa kasti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. She told me she was single, my guy. She told me she loves me, my guy. Kazi ni wako, also me, my guy. Kansu mangene samo, also you. Aywe mambala, what you tryna say? Why do I get the feeling ati wanakukana che? Ufuna ni boile, ni mubanda mule, ubwele unyunye, mubukinge na kaloji uko uyende u. Matan wakaere osani tiapamu kamwa. Na muzi wakali mwache elo ndine nina puanyi. Mwa unatema follow watch tika pa TikTok. Wanikonke lapo na kujensa ti let's talk. Okay, tishite so this between you and I. Stingers ishusha na pali gelo nae wensewa guy. After all nine any side piece. But if you insist tinga muchae kaseti apu but she'll be pissed. Matha akonda vintu mailon sande panga GB 2PM upa GD pakali kozizi. Zaduri kila elo tikaone reaction. Zaka nkala ora movie stroke action. Ine na dabwa kaisti kutia kumozi. Nene ni wanga kaisti kutia kumozi. Mama tigawa kaisti kutia kumozi. Si wako weka uyo ha, si kutia kumozi. She told me she was single, my God. She told me she loves me, my God. Kazi ni wako also me, my God. Kazuma ngele samo also me, my God. Ine na dabwa kansti kutia kumozi. Nene ni wanga kansti kutia kumozi. Amatigawa kansti kutia kumozi. Si wanga neka uyu kansti kutia kumozi. Mula Louis Daka All Stars YP Young Zero Peter Petros. Let's go. Slim Boss. You smash. Kani Amurusa guys on touch was good. Good for hip hop.
On the track.
Yeah. Vibe.
No need for the intro. It's a smash beat.